a bad man. Me
yummy, yummy.
My pa.
How sweet inside. I be dreaming when I get inside. Turning to ups and down. Where's it looking when I squeeze inside? Sweet like my hot green tea. Mama, you looking sexy tonight. A bit about a sweet thing, thing. And she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now. I be looking when I be inside. Cause I never felt on mine. Come over and let me give you a ride. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Oh, oh, wako neza ma. Penzi mpate mazima. Je uri sina. Aki ntafya madina.
Bila wewe
vya kuiba iba. Vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho we nimeza.
Nibusu
na mene kubusu. Nimumu na mene kuchumu. Nimumu na mene kuchumu. Nibusu na mene kubusu.
Habibi, usingizi ndo kitu nakosa penzi. Na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi.
Nazidiwa
nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia baby. Na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
kama mendeni kuchali. Penzi kalikata na kisu kikali.
Mtoto
upepo wa bahari. Hanitulizaga na jikuta gambali.
Kiboko
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishena nani. Ya kumuonya ya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpune.
Sweet like my hot green tea. Mama you looking sexy tonight. I beat about a sweet thing thing. And she know that what I touch is mine. Ya minkoi baby.
Kwa kwenye mezama. Penzi mpati wazima. Jeuri sina. Aki ntafi wajina. Vya kuiba iba. Vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho eni. Nibusu na mini kubusu. Nimumu na mini kuchumu. Penzi
nibusu na mene kubusu. Ni mumu na mene kuchumu.
Talk to me boy.
Kama na utatu anishi akilini.
Ooh baby.
Kama na utatu sijui kwa nini.
Kama na utatu unishi akilini baby. Kama na utatu umenipa nini.